Tamani ni anga kunafunu ye bamanankana
ne kayata ani wulufla usira bajangara marabulo kono sinjo tamani la membaka au ni wula bamanankan kunafuni bakuruba wulufleni denka ni wale uluko ni meka nyeshi bajangara maramani wati labanu nuna kabeni oye futine alibe bali chogodi au na jabi soranga bi kunafunu konnana Seliba wato te dokun flabotuni saga usomo koni yere lindo kabeni oye dine mawaira ka foka hagil jinke ko saga usani koni te jaguya yebema ne kuna foni bakuruba wi minu menale se aiseta jara fe nu humjire alibe neke opuna aw bismillah nga kuna foni ulu keneka avec les demandes bo bingani koni beka nyashi bajangara marama jamana ali chama che marabulula dokun kelin konnana moko chama ulu koni fakara bajangara alenne banka so cercle konnana kanyashi uma futne alibesaka bali chogodi maram kulu bali benye folkani
bajangara sigida la moko kala famiali walo chalendo sabulo be welekela wala sabasi bisiga sabatu burema wala gem kulum ni gabala nyashi nendo Mugo chela beni mabajangara aleo okulu nyamugoye.
Ambe na anche siri barafe wala saka ni beni sabati. Kele ya mume bajangara, koro, ani bankas marala, ani dugude munu sigile no yorojan, benyoronfe, wala saka kula donia, ka benati, ani siginyoronya.
Centre d'études stratégiques sécuritaires au Sahel, ale nyamugo ni oye Dr. Ali Tungaraye. Ale ya iraka fo, wilika jomi mbe sena, finitugu feka lakana sabati. Aleni la famiali sigi dala mogo fe kulu de betani nyogonye.
Anafaka bon kosobe sigi kafoni kuma nyogonya marabulo ni nyogonche ukata bala. Wasa kani bingani wale nunu mashibano goya. Jamana kanka chefini tabo uke kadugukulo nunu lamini kosobe.
Bajangarabe marabulo fe munu singena kosebe lakana bali ya fe kabini maligele endamnena abe santambo.
Nations Unies bolofra minka baranyeshinendo banyumake wale uma malila ni uwewele ocha uyaka wanika gafe bo binka ni laba unka minu mkoni nkera jamana ali yorocha mana ni uwetalike avali kalu kile mkani nduru katasime kalu ali kile tama samba fila ali ni mkani uoro gafe nko asimfe mko chama ulu kwa nifagara do ulila kabo usi yorola wa minachama ulu fanachena mbare mkulibali
Gafe nya iraka foko jibondon kafara kuna foni di minonka ane kalanso ulu doko ni chiena avril kalo klemu ane duru bingane senfe gafe mba 70 afana ka foko kulu marfatuko kani bingane sira fanga sira bauma kagela do mauka taninga segina taji aleni balo doni jamana fando okono ka kila kufana gelea. Bingani wale minkara avril kalo kile mwa aniduru temene, umake sababu ye mwa chama kawili kabo ika sigidala gafi nyo 70 ya. Nga ho komisari ya pule refugee asher ale ya iraka foko mwa kemeworo ulude koni buwara malila kerengerende ala labzanga avril kalo kile mwa aniwolo mvila kase kile mwa anikonoto masan bafla ani mwa niworo kukunda nijerka. Kwa inkara sababu ye mwa doka wili kabo usikiyoro la jamana koronfela fana nana kachari jamana fantofe obenata banyumage deme sira chamanka ofana bulodara jamana fan chamafe inafo panguru katanga sekin kerengerene tombaktu aniga omara konanana yani ukabara yereka damine mekalo kliwulun vla samba fla animukwa ni woro osira kake kafara uka ndeme baga UNICEF aleni save children ulufana sira ka deme follow ke furakalita na siraula femye deme bafla anike medure ofana bulodale ndo wati nata ukononana
inafo antunya fachuko mina bakuruba yalla seliba woto tetem doko kun flaka tuni saka australi oye islamme uluka galeado ye ka sabuke asonga ere koni galeali ka soro mi talike saka ali saraka bolika minye dine do mawu kon mayra ka fo ko jagwa te beka ko a jagwalu no mawka sebe minu ne ye lasan ba ali almamia ya hakil nadi ali sisema drisa esko ne beka fali
Nous avons 4 bêtes.
Bagan sugu anani de bisika ke selila islamela. Nyame chema walima musoma, mishi chema walima mishi muso, sagajigi walima saga muso, bajigi walima ba muso. Nga bagami kanune no kosebe seliba layala we sagai. Ula nyame ma shigi bisika jen ku saraka. Misi maduru nga to mani matiseka jen ku saraka.
On ne peut pas s'associer.
Studio Tamani Fondation Hirondelle ka barabolo e malla ni Irtel ka deme nyonyaay mi sengoroma donendo coopération suisse coopération espagnole union européenne an gouvernement norvégien
Donanta nasira fe Malika doni Coupe d'Afrique des Nations minu cité santa ani wonou la bo o bara wala o koni kera flani bi Mali aleni angula che fufu fam bela jene fe boli nata o mina ke Mali ni Mozambique o lunyo konté Karido natai minni Mali samata seke wi groupe C de koni angula ye Tanzanie aleni Mozambique o be dan se bi kuna fonuna au ni che la menina